abataka banile dembe lya abaana mu ggwanga wamu n'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu akayigana Human Rights Commission baagala eddembe ly'abaana likuumibwe mu kiseera kino eky'akalulu ka bonna. Bano ku mutendera gw'eggwanga n'ogw'ensi yonna bagamba nti kyankizo abaana okulekebwa ebbali mu byobufuzi ebigenda mu maaso kubanga bya bulabe gye bali nga tebalina kugenda mu maaso nakulabikako mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi kubanga kityoboola eddembe lyabwe n'okubassa mu kabi ak'okunyigirizibwa mu bwongo kw'ossa n'okufuna obuzibu ku mibiri gyabwe. Lamex Omara Apita, kamisona kakiiko ak'eddembe ly'obuntu akiikiridde ssentebe w'akakiiko Mariam Wangadya, ategeezezza nti okukuuma eddembe ly'abaana buvunaanyizibwa bwa buli omu. Bino abyogeredde mu nsisinkano ya bannamawulire ekutte okukuuma eddembe ly'abaana wakati mu keeterekerera ak'okulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja. Simeo Nsubuga, kamisona kakiiko ak'eddembe ly'obuntu, aliko by'alambulula.
Kukira kwa na watanauza miaka kumi na mnana halika chiko depke dembeli yomu ndu nga tuine bitongo levila ivanzwa kudembeli yabana tukubiliza vichikuatako timukasera kano ketulimu na dalina kuzinitone zisigadeyo okutuka kuna kuluwa kalulu uwa januari nga kumi na tano mwako ugujia tukule chisobo kafina ukulama chidembeli yabana tezichobo uruwa mwisera vya kampeini tezichobo uruwa tabana tupatuwa la kulalizi kubanga bana tebana tuka kwesalira wo tebyo bulanda abana tetubambaza t-shirt za bibina byanjawulo kwango mwana tanna sala utanauza naba kwa tama nchi bina wakola ki wagwa tetubazinyisa mazina era abana tetubateka muzitwayise gali
oyo Simeo Nsubuga kamisona kakiiko ak'eddembe ly'obuntu. Kati ye Dr. Robin Nandi ombaka w'ekitongole ky'abaana ekyensi yonna ekya UNICEF mu Uganda anoganyisa nti abaana naddala ababali mu katyabaga bagwanidde okuumibwa n'okolayo abanoonyi b'obuddamu. Abaana batanneetuuka, abaana bava mu maka amankuseere kw'ossa abo abalina obulemu ku mibiri.